on the beats.
Yango sumo chingo suni kijeli ufanyayo chanyumiza. Alago bangu kupoteza uwe uwe. Imekuwa kama ndoto kukufanya takavyo baby, haiwezekani. Na bado nakupenda uwe uwe. Sikubani muda nadhani utakacho ninakupa. On time paka pesa unanimalizia. Na bado unanivuruga. That's why I need to know what you need. Man girl what you need. Man girl what you need. What you need, what you need. Tell me girl, tell me baby what you need. My bad girl what you need. Bad girl what you need. Oh, what you need, mama.
Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Bad girl. Oh yeah, oh yeah. Bad girl. Bad girl. Bad girl.
Kurudi kwa konya subuhi, tela kichwa ni unapombe. Chukukuliza sijui, isije kupa makonde. Na dania ya umi unayo ya tenda. Sinaburi ndosha kupenda. Na unantia ebu baby for real that. Ebu tiza mani na konda. But girl, still baby unayofanya yote ila bado ntajishusha tu. Mazifanya baby ubadilike uisi kunionea. Vinini umekosa umekosa kutoka kwangu. Au wenda unataka unataka nitoke roho yangu niambie. Tell me baby what you need. Me bad girl what you need. Bad girl what you need. What you need. What you need. Tell me what. Bad girl what you need. From me, baby, what you need, eh? Bad girl, what you need? Oh, what's need, my?